moyoni nasikia baridi. Oh baby, lazizi, najiona mwenye bahati, bahati moja, mwenye mtaji, mtaji wa penzi, nipate nafasi, nafasi moyoni ya kulea mapenzi. Oh baby, lazizi.
Najiona mwenye bahati, ili penzi wali nazi. Mtaji, mtaji wangu ni moyo wako, penzi lako ni kila kitu kwangu, wewe ni wangu, yeah.
Baby, baby, wangu lazizi, nakupenda bak, nahisi uchizi. Oh, ipete na kufisha mpaka dunia kuisha. Ipete na kufisha mpaka dunia kuisha. Siku mina we, siku itaishi milele, kama jua linavyozama na kuchomoza. Oh my baby, elle fait chanter les hommes, elle fait pleurer tout celui qui passe, et ce parfum qui s'envole réagit. Oh l'amour, I feel love.
Baby, I'm here to stay, and I'm not going anywhere till we see our grandsons and daughters. Baby, one thing I tell you for sure, I love you from the bottom of my heart.
You are so beautiful, you are my only one. Na siwezi bila wewe,
siwezi bila wewe.
Moyo wangu ni mzito sana, kuanzisha penzi jingine. Unitunze, nikutunze, tusiachane.